이마대 봄 나라나 나라나라 나라나라나
That was crazy baby.
일이치파냐 야나 칼리쿠아니 카코사 카도고 카메쿠창가냐 파칼레오 투나쿠안디비오 시비오 미나타마네 탈파지링게피카 마나니세초쇼라 비아코비사비사 오페니니케로디 미드나잇 kati unajua natafuta sipeni kukuona menu nai marani bali tumetoka upeni nikirudi midnight kati unajua natafuta sipeni kukuona menu nai marani bali tumetoka Pesa zinatafutwa kwangu mimi sitakimbia acha kulia majaribu yatakuisha kwenye shida au raha wendo nanifaa kama sitakuangusha wala sijali mama sitarudi nyuma mimi nawe daima kwenye shida au raha wendo nanifaa kama sitakuangusha wala sijali mama sitarudi nyuma mimi nawe daima wala sijali maneno asemayo yatafanya ukose raha kiwezekana wepukiana kasana safari ni ndefu tulona acha ni make it to sara livi bado havifanani mitabaki kuwa mi na utabaki kwa makwini our love is on the line wenda uko moyoni siwezi penda wawili nikichelewa kurudi basi nyelewe wala sijafanya kwa makusudi haustaki kuona wewe kila kitu nachokupa ni kwa ajili ya hizi haso nkiwa mbali na kumbuka unanisubiri na uko macho nasahau mambo mengi ila so yako mapenzi mapenzi lokwisha nipadi naona wote wezi ukinita devi na isu nanita jay-z mana kila ex wangu alinita
hizi wangu webutulia humilia pesa zinatafutwa kwangu mimi sitakimbia acha kulia majaribu yatakuisha kwenye shida au raha wendo nanifaa kama sitakuangusha wala sijali mama sitarudi nyuma mimi nawe daima kwenye shida au raha wendo nanifaa kama sitakuangusha wala sijali mama sitarudi nyuma mimi nawe daima
heli kupoteza shilingi mchangani hata kwa smaku ntaipata kuliko kupoteza penzi lako siji wapi ntapata
Pesa zinatafutwa
baby
acha kulia majaribu yatakuisha
baby omba tulia
pesa zinatafutwa mimi sitakimbia acha kulia majaribu yatakuisha kwenye shida au raha wendo nanifaa kama sitakuangusha
sitakuangusha